arrimna dhankayga xakeen asulkan ila joogti allah xakeen xakeen asulkan ila joogti okay hada kago aan
Allah wa haqir ila tu